the farmer castle kujituma class up pika udongo lazima ha. Yote hali ya maisha mbona wase kuniita gangster tia bidizi ganji utapata mingi rap sijui nilianza li lakini watu wale wa minzigi na flow kali pisi kafiji kutafuta ngao sio wizi zikintuma sona pika kitu sijui watu wanapenda kula usiku ngebama tumbo doya pitu niende kusaka unga nikam na sukuma niko na shamba juja nataka ukae jikoni useme niko kwa mademu wa boarding nikiata udongo nasikia sio mikulala kisioni. Nilikuwa homeways na bless kia izi nikambia maboya ande kucheza judongo ilikuwa less space spend kushiyama kama jando inamea kwa kipto iyo ni case lala nja time ya desi niliuza matresa ichizi kukupesi ez time ya kula steki wanani ambia mbona store na uli upgrade madawa za kulevia spend ilikuwa roll tano ya kent but bila udongo nimechoka na maisha kuna kunego tena apena mabrungo na desha vila kini utoshi mashoka kunonga tuende kujita kula kidogo leti na strong tea kweli udongo ilifanya nikaitua Ian Farmer. Na bonga jumboga na panda kila siku John bila rusa ni kunawa kila mse aseme udongo 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 udongo. My kush nigga did the ingredient just flow and water. Dinner time on pavement can't be patient. Bones torn a lead go get it all day. Rapping young school you know na if I feel it manjo na famous. My future I Lexus cooking by myself people call me mighty. Don't choose random one to hold to my backbone. No shame and I'm so new to jams. Can't change position bosses plan. All your son from December 31st to January. I eat with no hurry. Humble you receive don't waste your day in place. Dance slow pick up space like cookies dongo. Some people say I like eating. I spend million 5-1 year cooking. I keep cooking. Go and get men my thing about. But pay me ain't okay shit bro. Basic need. Honey's is not talking crack. I like my top doctor boys going up. I come on Kenya my seat every hour. I donate one bag and make rain shower. Cultivation not by power. The farmer turn up for sure. Chilling waiting on my new Ikea. African food remind me back hood. And body must cook even the Somalia troop increase energy. Kweli udongo ilifanya nikaitwa Ian Farmer. Na bonga jumboga na panda kila siku John bila rusa ni kunawa kila mse aseme udongo 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 udongo. Spend your party sign out mwongezo wait nikipita garden seat mama nziwa na nwevu mindo chali kushaga siko sangi nimepika tangwa subi na kula managu tuko kubu nilikosano wale msabadongo ongeza mkono manuache masungu kwa mono sauka minda kubeba maindi na bidi nimerasi jibat natoka makutano ngozi naenda supana liliuzi kuluonga na mavocha matusi zikuwa cruises kulio dongo nsuna tena bed game yes from ujini gani anfama na inka na madobishi mpaka tau kwa plaza. No work, no eat, you know what I'm saying? I was just relaxing, I tell a lifestyle about udongo. Keep maintained, did they? That boy of a man. Remember Big B, no life, Big Drippy. Udongo, ha? Huh?